basebenza naye babuye bonke Lucho wakwamanga buyanga Abasebenza naye babuye bonke Lucho wakwamanga buyanga Abanjana belu abasetshenzi baba bantababo Abangafumi nokuthi abuye azobona bantababo Abanjana belu abasetshenzi baba bantababo Abangafumi nokuthi abuye azobona bantababo Bayangihlela abanye makoti Bathi nakaniphunguka itengasabuye Omakhelwane sebengukubulima Bathi nakanisikebe nitengasabuye Bayangihlela abanye makoti Bathi nakaniphunguka itengasabuye Omakhelwane sebengibona ukulima Bathi nakanihumusha itengasabuye Abasebenza naye babuye bonke Lucho wakwamanga buyanga
Yeah.